gura manga manga mubirabo windi gura kabukanya abakabo Furani lekwa nayo nimegeuka kwa machozi and stress za mapenzi zimenifanya nishinde tena kufanya kazi hey. Nimeshuka weight nimepoteza appetite nimeshuka weight nimepoteza appetite uko nawe wa mchuma tarashoboye kulindana ukukinda utalala Ninganishina, mina kona, wona nene pa. Ah, mina kona, wona nene pa. Poteza bahati ningetoka kimaisha kama ninge kushika shati hawachui mamivu lonipa wanabaki wanajuliza hawachui mamivu lonipa wanabaki wanajuliza una nenepa minakonda hey, una nenepa minakonda hey, yako wapi yale maneno matamu Chomeza na kunili kwanza Nishayajua mapungufu yako Nishajifunza Uranenepa minakonda Uranenepa minakonda Niyache niende zende Nilopenda Kwenye nyufa chakonya sarufia Siona kama nimechelewa Kumbukana igihuna nikikenyi kwale Kumbukana igihuna nikikenyi kwale Kumbukana igihuna ukamezwa na jiji la Dar es Salaam kanisa ukamezwa na jiji la Dar es Salaam kanisa Mama Rose Kitila habari yako alimwoja BBL Babalevo Bari wa toko mabosi Gospel Moka Selu Bibi Alex Mgongora C9 C9 Mama Teddy Kili Rweko Papa Adamu Adamu Andara Andara Kura kura.